Kwanele, oh Kwanele.
Uhlaliswa phansi akathethiswa phela ngimdala mangingakho sithandwa sami lento yami yokuthethiswa wena meliphele phela ngimdala mangingakalave lento yakho makoti meliphele umuntu mengafuna ukuba kulolu thando lwami ngona hambe umuntu mengafuna ukuba kuleli khaya mama ngona nshiye Ayincengani sithanda sam, ayidingani love wa Umufuna ukuhamba, mama hamba we Umuntu mengafuna ukuba kulolu thando lwami ngona hambe Umuntu mengafuna ukuba kuleli khaya mama ngona nshiye Ayincengani sithanda sam, ayidingani love wa Umufuna ukuhamba, mama hamba we
Good job.